Iyi ni Radyo Özgürlüğü Amerika. Radio Ijwi Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice bitatu muradukurikira no kuri Facebook kuri radio yacu no kuri site yacu waishatu radio yacu voa.com hano muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishuri ryigisha muzika mu Rwanda ryashyizweho mwaka 2014 rigamije guteza imbere ubuvanganzo bushingiye kuri muzika nyine by'umwihariko mu rubyiruko rw'u Rwanda. Icyo gihe ryakoreraga ku nyubako zo ku Nyundo ahahoze n'ubundi ishuri ry'ubugeni n'ubuvanganzo. Nyuma y'imyaka hafi 5 rigiyeho rimaze kugera kuki mu ntego zaryo zo gufasha urubyiruko kwiga muzika no kurasukira ku isoko ry'abahanzi babigize umwuga. Ushaka kugana iri shuri yabigenza ate yanyura mu zihe nzira? Ibyo bibazo n'ibindi nibyo muri bubaze, nibyo byatumye tubatumirira Bwana Jacques Muligande, umuyobozi w'icyo kigo, ariko akaba na ubwe ari umuhanzi ku rwego mpuzamahanga uzwi ku izina rya Mighty Popo. Mighty Popo afitanye amateka atoroshye n'injyana zo mu mahanga nka blues, jazz, R&B ndetse na reggae, utaretse umwihariko w'injyana gakondo umuntu yavuga ko yagiye noza mu buryo bwe bwite. Mighty Popo umuhanzi yegukanye ibikombe binyuranye byishimwe muri muzika, akaba ndetse yaragiye akorana n'abahanzi banyuranye mu rwego rwo kubafasha gutunganya indirimbo zabo. Mighty Popo niwe Bwana Jacques Muligande, umuyobozi w'ikigo nyarwanda kigisha muzika. Bwana Jacques Muligande, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, nari maze gusa no kuvuga mu magambo make, ariko buriya hari ukuntu wagiye ubyoroshya wibwira abantu mu buryo bumwe. Mukanya turagaruka kubijyanye n'ikigo muyobora aho ngaho kigisha ibya muzika, ariko niba ubinyemereye reka nkureke wivuge tubinyujije mu ndirimbo wise Gakondo.
Murakoze cyane.
Reka nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho iyo ndirimbo.
Amavu n'amavu y'umuhanzi Popo Muligande. Navukiye mu Burundi igatara ka Kayanza, urira mu Ngagara i Bujumbura. Data ni Muligande Gakanyamibwa karukika munzi waseka nyuguri kaseka wota seka wota kamugarura garura wakanyamuhungu karukangira shamba abatobe babiru. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Tana, Warwa Mukwaya, Wabundugu, Unduguga, Sega Wege, Kaga Kombe, Akombe Kayuhi, Umami Mazimaka. America raia goza kitabuzwe n'uburayi ifura yanje yitwa isimbi yavukiye mu mahanga upopo narashatse shakira muri gakondo ubona shatse yitwa umurerwa urako kanya mayo muhungu Ingwino ntwari sakara
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Mighty Popo ati gakondo umaze rero bwana Murigande kwibwira abakumva ubinyujije muri iyo ndirimbo icuranze mu buryo budasanzwe nuko rero nyuma y'ibyo byose umaze kuvuga ubugarutse mu Rwanda uje kuyobora ikigo kigisha muzika
yego cyane
Ariko se uretse ibyo ubu ngubu tutaravuga ku by'icyo kigo nyuma wenda yuko umaze kwibwira abantu tukavuga ko mu buzima bwa muzika mu buzima bw'ubuhanzi Mighty Popo ageze he
mu buzima bw'ubuhanzi Mighty Popo aracyahanga aracyakomeza kwitoza aracyakomeza kwiga ariko mu myaka 5 ishize arayobora ishuri rya muzika akanyigisha akanera ukuntu yageza urugaga rwa muzika rwo mu Rwanda imbere ya ruteza imbere
ndumva ni umusanzu ukomeye cyane cyane ku rubyiruko rw'u Rwanda noneho tuvuge kuri iryo shuri tubwire rero uko ryatangiye utubwire nuko bimeze ubu ngubu wenda reka duhere kuko ryatangiye riterya ririgamije iki ni mu buhe buryo
nakoze cyane ko ryatangiye ni muri gahunda za leta yo guteza imbere ikintu cyose gishobora kubyaza umusaruro kigateza igihugu imbere kikanatanga akazi ku rubyiruko rero hari uburyo bwitwa TVET bwo kwigisha buhari mu Rwanda cyane mu ma sectors menshi cyane ari ubugeni ari agriculture ari IT byinshi cyane ubu ngubu abantu benshi biga umwuga n'ubumenyi ngiro niko byatangiye nuko rero twumvise ko iyo gahunda ihari turagenda tutanga ibitekerezo niko baje kumfata ngo turebe ukuntu twakoresha iryo shuri rya muzika
ni ukuvuga rero noneho ni igitekerezo cyavuye mu bahanzi ubwabo kuvuga bati reka natwe turebe uko muri izi gahunda za leta zo guteza imbere ubumenyingiro twakwinjiramo tukabona umwanya wacu nk'abahanzi
rege leta niyo yabitekereje ariko yamagaza abahanzi noneho twebwe nk'abahanzi tureba ukuntu twabikora turategura integanyanyigisho turi kumwe n'abahanzi nanone benshi bo mu Rwanda bose urebye bose narabahamagaye kugira ngo turebe ikibuze n'ikintu twakora kugira ngo ubuhanzi bwacu butere imbere bugere kuri gahunda rwose mpuzamahanga ako mbere na beni gitegerezo cya leta
nuko rero leta ibiguhaye uwo mukoro niko nabyitaho kuvuga bati genda ushake uburyo bwo kwigisha urubyiruko muzika. Abantu bateze amatwi ijwi rya Amerika, tubwira ukuntu byagenze, tubwira uko watangiye, wenda tuvuge nk'umunsi wa mbere ugiye hariya ku Nyundo ngira ngo niho mwakoreraga, uko wahageze, uko wahabonye umunsi wa mbere, uko byakugendekeye.
Yego, erugaro rugendo rutoroshye. Ako ibintu byinshi ntago nari ndimenyereye, abizi ko nari maze imyaka myinshi cyane muri Canada, ariko nubwo nayimaraga muri Canada iyo myaka yose, u Rwanda rwari ruri mu mutima wanjye igihe cyose, kandi nakomeza nzaga mu Rwanda kenshi nkareba ukuntu ibintu bimeze, ukuntu muzika iteye. Ariko nanone ntago byari byoroshye, kubera ko hari realities nyinshi umuntu aba atazi. Noneho tugenda ku Nyundo, banyereka ku Nyundo, nari najyanye na icyo gihe hari Minister Albert Nsengiyumva, yari Minister of State muri Tibet, cyangwa yari Minister nako Tibet. Turajyana, baranyereka aho hantu, ngo twari tumaze kuvugana ibindi byinshi cyane by'ukuntu twabikora. Ako munsi wa mbere banyereka inzu tushobora kuzakoreramo, bamaze niba byakunda cyangwa bitakunda. Tanga rwose ku Nyundo n'ahantu heza, ubusitani bwiza, hari Sebeya, uruzi rwa Sebeya ruri hariya, hareba ku muhanzi rya byiza rwose ko yakwiga kandi akiga neza. Twinjira mu kigo cyari kimaze imyaka myinshi kikozwe, urazi ko kiriya kigo cyo ku Nyundo kimaze imyaka myinshi cyane, bacyubatse muri 1952, urani kera cyane, 52 tutarabona na independence, ibyo bise independence
nikera.
Ubwo dutangira dutyo,
ubwo hari mu sayo n'ibikoresho cyangwa bakweretse inzu bati irwarize
banyeretse inzu, banyereka n'ukuntu tuzashaka ibikoresho. Iyo nzu urumva harimo ubugeni already, ubugeni bwa barimo maze igihe, ibikoresho tugiye tushaka buhoro buhoro. Ibyo twatangije n'ibikoresho byari nanone bimwe by'abarimu nanjye, n'ibindi twabikuye mu baterankunga bacu icyo gihe, ba partners bacu, nanubakira ba partners bacu gusa abaterankunga abafatanyabikorwa. Ariko noneho tumaze amezi agera kuri 5 twari tumaze kubona ibikoresho by'ishuri twabiguze. Twabiguze iyo ngiyo mutuye aho ngaho hafi. Kose byiza cyane, turagize nana no dutangira gukora neza mu buryo.
Nuko rero abantu abanyarubyiruko bashaka kwiga muzika bamenye bate ko icyo kigo gihari, mbega sanutunyuriramo abo wanditse bwa mbere bari bangahe baje bate?
Rero urugendo so kuntu twatangiye rero, twakoze tour, dukora urugendo tumenyesha abantu ibiki tugiye gukora mbese. Dutanga itangazo muri radio, tujyana n'abahanzi bakomeye bo mu Rwanda bari basanzwe, tuzenguruka igihugu cyose. Noneho twebwe uko abahanzi bacurangaga, harimo Bandera, harimo ba Knowless, harimo ba Tom Close, harimo ba Vadaman, harimo ni benshi icyo gihe. Uko bacuranze hari abantu benshi cyane, ndavuga abantu bagera ku 100,000 aho se twagenda duca tukajonjora. Noneho natwe tukabwira urubyiruko ruri aho ngaho ibisabwa, ubundi ibisabwa yari kumuna yarangije amasomo yabo ya imyaka 9, icyo bita troncome hano. Turatanga turajonjora noneho igihugu cyose pe, turajonjora tujonjora mu bantu benshi twabaje guhiganwa. Ubu ndavuga yagera ku 100,000 cy'abantu, twajonjora abantu 30. Abantu muri abo 30 uyu munsi mushobora kuba mwibuka, hari abamaze kugira amazina rwose meza nkaba Ivry witwa Igor Mabano, abitwa ba Metusela, abitwa ba Bandera, ni benshi ubu bamaze kurekodinga indirimbo. Ivani Impano, shakora na ba Mutuzo, Courage Mutuzo, Jean Luc, ni benshi bamaze gusohora indirimbo. Urebye nka bose basohora indirimbo hano mu Rwanda barazwi ubu ngubu nabandi bacuranga nka Severe Band imirasire n'abantu rwose niburi mu Rwanda cyangwa ukurikirana ibyo mu muzika yo mu Rwanda hano bamaze kwandika izina iyo ni promotion ya mbere tugikorera ku nyundo promotion ya mbere rwose ba nibo urebye niho ni nabo njyawe na kugeza ubu ngubu nshimira cyane ko bize uburyo bw'igisirikare
vuba vuba
nta mikino kandi bazi icyo babifuje bazi icyo bashaka no mu kandi muri abo bose 329 bose bara graduate zone diploma za
wow
undi utagraduate inze niko yarwaye na nawe yariko yaragraduate
turagaruka rero mu kanya gatoya dukomeze kuganira kuri urwo rugendo kugira ngo tuze no kufasha abashaka kugana icyo kigo no kwiga muzika bamenye uko babigenza ariko mbere yuko dusubira kuri iyo nzira iki kiganiro hari abantu benshi baba duteze amatwi bamwe bashaka n'ijambo kugira icyo babaza cyangwa kugira icyo bunganira ku murongo wa telefone dufite uwitwa Alexi arashaka kugira ngo tumwakire ngira ngo sinzi Alexi ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ni ikibazo ni igitekerezo
ni urebye ni ikibazo
yego
ku kimisagara nde usanzwe ibigugu muri Nyaruguru ariko twumvaga icyo kigo cy'inyundo cyo ku nyundo na umubirwa natubwire niba badateganya kuba bafungura amashami akaba yagera n'umutundi turere uretse mu kigo uretse mu mujyi wa Kigali gusa numva ari iki nagira ngo mubaze
urakoze Alexi arakumva reka gusubize
urakoze Alexi niba muri Kimisagara aho dukorera turi Muhanga ntabwo ari kure yanye cyane n'iminota 45 gutyo ubundi dukorera Muhanga twimikiye tuva Rubavu ku nyundo tuza Muhanga rero sigaye dukorera ntabwo turabona uburyo bwo gufungura ayandi mashami ahandi hose mu Rwanda ariko ni igitekerezo bagejeje kuri leta abanyeshuri benshi mbongo ndavuga urubyiruko ubwo turarindiriye igihe bazatubwira bati hageze ko mufungura ayandi mashami tuzabikora tuzashaka ubwo bushobozi tubikora ariko n'ibintu biro biratekerezwa ko abantu benshi barifuza kwiga kandi urumva amashuri atari amwe gusa mu Rwanda hose ni ishuri rimwe rya muzika rihari
ubwo nizere ko Alexi igisubizo cye akibonye tugarutse rero kuri iyo nzira wegeze kugira uti twakoze integanyo nyigisho icyo gihe mwashingiraga kuki kugira ngo muhitemo ibyo mugomba kwigisha
ndakoze gutegura integanyo nyigisho ntabwo ari ibintu umuntu wari wese apfa gukora hari amabwiriza dukurikiza ariko noneho twebwe hari n'akarusho twakoze kuko nayo natangiye mbivuga twahamagaje abo twitaga abanyamwuga bose cyangwa abo twita abanyamwuga muri muzika ariko mvuge muri muzika ni bose n'abategura amajwi n'abacuranzi bose rwose turababaza tuti mwebwe murabona niki kibuze mu mwigire y'umuhanzi nyarwanda imbogamizi ni izihe ni gute twateza imbere uyu mwuga w'umuhanzi nyarwanda turicara rwose nk'amezi angahe ngo kuganira n'abahanzi n'abantu bari muri uwo mwuga w'ubuhanzi twabikoze nk'amezi atatu ariko twebwe turakomeza n'andi mezi ane so urebye umunsi umwaka dutegura iyo nteganya nyigisho tubabaza noneho tuti ibiki twakora aho benshi bavuzeho hari gucuranga live performance wabonaga ko ariho hari imbogamizi uretse gusa n'ibikoresho n'ibindi ariko live performance bose bayihurizagaho bashaka ko bifuza ko umuhanzi nyarwanda yakongera gucuranga muzika live mvuze yakongera kubera ko icyo gihe abantu benshi bakoraga ibyo bita playback cyangwa lip syncing aho ngaho muri Amerika niko mukunze kubyita cyane lip syncing bivuga iki bivuga ku faking music bivuga ku kubeshya abantu kuri baririmba kandi atari uraririmba nagashyamo muziki gusa nyuma umuntu akajya imbere hariya akaririmba ngo rero araririmba kugerero byari ibintu nanjye mu mutima wanjye niba mwumva mbivugana n'amaranga mutima menshi kwa ni ibintu namaganye kuva inshuro itaratangira umwana w'umunyarwanda rwose wifuza gukora muzika ayikora nk'umunyamwuga akayikora noneho mu buryo bwa live kubera ko niko byari bimeze kuva na kera rero nicyo kintu cyamere twatangiye gutegura impamvu nababye ko ari abantu ba mbere twiganye promotion ya mbere twabishije igisirikare kubera ko twabahaye rwose ubumenyi bwinshi cyane muri practical kurusha theory. Rero n'ibindi bavuze ni gutegura muzika production ariko twabishyiremo imbaraga nyinshi urebye ni na magingana nanone turacyafite imbogamizi nyinshi muri mu gutegura mu kwigisha production ariko ubu ngubu ibintu byinshi bigiye gukemuka kubera ko turi ahantu hashyashya dufite inzu zizatunganywa zo kwigishirizamo muzika umuntu ashobora kwiga production yisanzuye afite n'ibikoresho bigezweho smart classes.
Uti ko umwana w'umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda yakongera gufata igikoresho cya muzika agacuranga mu byukuri ngira ngo no mu buryo gakondo umunyarwanda w'umucuranzi yabaga afite inanga ye akaba afite umuduri ikembe cyangwa ikindi gikoresho cya muzika agacuranga. Ibyo rero urabivuze binyibutsa indirimbo yawe yitwa Nibarize, niba utwemereye tuyumve hano ku Ijwi ry'Amerika.
Cyane rwose murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutumirwa wacu mu kiganiro muri Sanga ni bwana Jacques Muligande, umuyobozi w'ikigo Nyarwanda kigisha muzika, aho amaze kutugezaho indirimbo yise Nibarize. Bwana Jacques Muligande, uti Nibarize, iyo ndirimbo tubaye nk'abatandukira gato ariko ntabwo dutandukiriye, ndumva ifitanye isano n'ibyo bavuga gute ibikoresho by'umuhanzi nyarwanda.
yego cyane ahubwo nkaba narafashe gitari nkayikora nk'inanga inanga rero ni igikoresho cya muzika cyacu rwose cy'umwihariko i Rwanda n'u Burundi n'ahantu hose hari abantu bavuga ikinyarwanda hafi hano za Congo, Tanzania, Uganda n'u Burundi. Kera rero abacuranzi b'inanga umurya w'inanga bacurangagwa abantu baririmba gahoro kurya nabikoze nkuko bakibikora i Burundi ariko i Rwanda byaracitse byabungu bonye basigaye baririmba cyane bakora umurya w'inanga. Urebye rero inanga ubungubu mu Rwanda n'ikintu kiriho kirazima ni ibintu rwose tufite gufatiraho ngaho tukareba ukuntu twabigarura umwana w'umunyarwanda urubyiruko rugakurukunga rugakunda inanga n'ibikoresho byose bya muzika nyarwanda cyangwa ndundi buriya biba hano mu Rwanda n'i Burundi nicyo kimwe bijyanye na muzika ni ibintu rwose gushishikariza urubyiruko tukabigarura bikaba mu rurimi rw'ibiyana rw'urubyiruko bikaba cool nkuko bakunda Burna Boy bagakunda n'inanga nkuko bakunda Diamond.
Aho mu kigo cya muzika hari ubwo mwigisha amasomo y'inanga?
Twigisha amasomo twita gakondo kandi buri muntu wese aje kwiga yiga gakondo. Niba uje kwiga ko mu DJ cyangwa mu producer abantu bose baca muri gakondo mese niyo nzira.
Bivuze yuko abakunda inanga bashobora no kuzibona bakaba bagerageza gucuranga?
Turagerageza rwose urebye kuva muri ukwezi kwa mbere kumwaka utaha ibikoresho nk'inanga bazabyiga noneho full time. Ubu ngubu babyigaga gahoro ariko ubu ngubu bazabyiga full time bakabyiga rwose ari bose. Umuduri birahari uko hari igihe tugenda gifariko nk'ingoma bakaraza barabyiga bakiga n'ibikoresho byose uko bimeze nuko byitwa n'impamvu yabyo muri muzika nyarwanda muri twitwa music tradition muri gakondo bakabyiga.
Radijwi d'Amerika
yagiye bintungura nabuciye mu ijambo.
Komeza.
Hari nk'umuhanzi bita Karigombe ubungubu Sipicu ni umuhanzi wa hip hop. Umuhanzi yaje rwose muri promotion ya mbere aje kwiga hip hop ariko yarangije acuranga ingoma zungu ingoma nyarwanda akanaririmba gakondo. Urumva ni ibintu umwana yaje azi ko yahagiramo impano ariko ugasanga asohotse afitemo impano n'abandi bose baje bazi ko baje gukora popular music ugasanga rwose bakuririmbye gakondo ukumva uranezerewe ukumva n'ibintu babikomeje gakondo yacu ntabwo izazima.
Radio Ijwi rya Amerika, reka twakire na Eric ikaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he Eric?
Ndi mu Rwanda.
Ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ndi cyo nashaka kubaza uwo mwarimu kandi umukiranzi ndi nshaka kumubaza urebye n'intego bari bihaye nk'ishuri bageze kuri kangahe ku ijana noneho ari nk'abanyeshuri bari biga noneho bageze igihe cyo kurangiza bakaza bagakora hiti wenda bakora nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri bakongera bakaza ese baba bakora follow up barebe aho abo banyeshuri batoje bigishije aho bageze cyangwa nuko niyo barangije kwiga nuko basaba bikagarukiraho ngo icyo ntikibazo nari mfite. Barakoze.
Urakoze cyane Eric, ugire umunsi mwiza.
Sana murakoze cyane.
Reka umutumirwa agusubize.
Niba numvise neza ikibazo arashaka kumenya icyo dukorera abanyeshuri barangije nibyo ngibyo.
Yabajije ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni ukuvuga ngo ikigo kigisha muzika kigeze he mu rugendo mu ntego kihaye cyo zo kwigisha abanyarwanda muzika. Icya kabiri none hakavuga ati iyo abantu barangije muri iryo shuri hari uburyo bwo kubakurikirana mugira no kubagira inama cyangwa bararangiza bakaba bagiye nyine birangiye bakirwariza.
Okay, arakoze. Iyo byiza cyane
icyo ngiye cyambere mu ntego twihaye rwose biri byose ndabona biri mu nzira ikintu cyambere kora ko kunyundo hatubanye hato aha twakoreraga muri Rubavu leta yaduhaye campus yacu twenyine kandi nini hano hari imuhanga dushobora kuba dushobora no kubaka n'izindi nyubako z'ahantu umuntu ashobora kuzajya yigishiriza ikindi tugezeho ubu ngubu nuko twifuje ko hazamo n'andi mashuri ajyanye n'umwuga w'umuhanzi so mvuba hano tuzatangiza ishuri ryo kwandika film by'umwuga kandi dutangize n'ishuri ry'ikinamico kubyina no gukora ikinamico ikindi nacyo kituri ruhande nacyo turatangiza gukoraho n'ukuntu gukora integanyigisho y'imyaka yindi imyaka ibiri y'amashuri yisumbuye noneho bivuye ko umuntu ashobora kuzifuza kwiga college level ashobora kuzakomeza akiga yindi myaka ibiri arangije imyaka itatu tuba twamwigishije akanakomeza ikintu cyari cyabidindije cyabitindije ni kubera ko ntabwo umuntu yakubaka university cyangwa se college afite gusa abanyeshuri 30 barangije muri abanza akagira kwanza abanyeshuri bashobora kuzahiga ni ibintu bifata umwanya ariko bizakorwa vuba nabyo nanone gutegura gukora integanyanyigisho byo tukazafungura iyo myaka yindi ibiri ya college level y'amashuri yisumbuye gusa ko bayita hanyuma kuri abindi yabajije byo kuntu tubakurikirana buriya imyaka tubiga nta kindi tubigisha atari ukuntu bazitwara ku mwuga kubera ko ibyo tubigisha twabikwiye ku mwuga bigenda bite si umuntu abategura umunyeshuri imyaka itatu ukuntu azitwara ku mwuga ku bijyanye no kwipromotinga imicurangire imiririmbire gutunganya muzika nibyo twigisha tugamije ku muntu uzajya ku kazi rero n'umwaka wa gatatu farangijwe imyaka itatu umwaka ukurikira wa kane nawo turamukurikirana uyu mwaka wose tuyita incubation tukareba ukuntu ari arakora ku mwuga niba abikora neza ni ibintu bifata u Rwanda rwose kugira ngo bikunde kubera ko ibyo tubigisha kenshi bageze hanze ntabwo ari byo bahura nabyo ahubwo bari adapting bagera ku byo kuri hari bakagerageza kwiadapting so icyo umuntu akora ni ugutegura umunyeshuri kugira ngo ageze hanze ntazagira ibibazo kuko no hanze ntabwo horoshe ari hano ariyo ngiye muri Amerika umuhanzi n'uwo arangije kwigaza Berklee College rwose ahura n'ibibazo byinshi kuko akazi k'ubuhanzi n'akazi kagikomeza kubakwa isi yose so hari abantu badushize bateye imbere muri mu rugaga rwa muzika ariko natwe turakiyubaka icyo twiza nuko umuhanzi avuye muri iri shuri ryacu nawe aba mu bantu ba mbere bazahindura industry yacu ntabwo ari ukujyaho yo gusa agasanga uko bimeze nawe akabigwamo ariko no kubihindura imyumvire imicurangire business yako nikorwa ni ibintu ni ibyifuzo byose biva muri twebwe ababitegura ariko n'umunyeshuri akabyumva ko nawe ntabwo agiye gusa kuba umusitari cyangwa se gucuranga agiye no guhindura ukuntu umuntu atekereza muzika no guhindura imyumvire y'abumva muzika umuntu akashobora kumva indirimbo nka niba arize iyo ngiyo mwumvise ikamushimisha akatura n'indirimbo iri popular ikamushimisha kugira ngo noneho dukure nk'abantu abanywanyi ba muzika tunakure nk'abantu bagurisha muzika ibintu bifata igihugu cyose ntabwo ari ishuri gusa rizabihindura ariko twese n'uwabajije ikibazo rwose umuntu urangije muri agriculture nawe arasohoka akajya gushakisha mwuga cyangwa ukuntu yahanga umurimo urangije muri IT niko abigenza urangije ahantu hose mu mashuri yo mu Rwanda niko abigenza n'umuzika niko abigenza so nibazajya bafata gusa umuntu umwe ngo yavuye muri muzika ngo baramukurikirana ntibamukurikirana yego turamukurikirana umwaka wose ariko ntabwo tujya kuha umuntu ubumenyi tumuhe n'isahani n'ikanya tumushire n'ibyo kurya mu isahani nawe tumunamurishe isoko abantu babimenya
reka twakire na Adrien.
Hello, ijwi rya Amerika.
Makuru Adrien.
Makuru ni meza cyane.
Urahagana hehe?
Ndi Bujumbura. Bujumbura mu Burundi.
Ye ni kibazo cyangwa ni igitekerezo?
Okay, ni kibazo. Profete je nkunda gukurikira showbiz cyane yaho mu Rwanda. Meme n'iryo shure ryo kunyundo ndakumviriza amakuru. So ko tugize imana tukaba turose umutumirwa, nagira mbaze FK mbega n'abanyamahanga baremerewe kujya kwiga kunyundo? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo kigiye kabiri ni tworonka adresse gute kugira ngo dushobore kuganira private n'abayobozi b'iryo shure.
Yeah, kandi nababazaniye na ngaba hano muri kumwe.
Okay, boza kutusigira adresse, kutusigira contact.
Aha, Adrien urakoze cyane. Niba nta kindi kibazo ufite?
Ibibazo byanje ni iki?
Ugira umunsi mwiza aho ngaho i Bujumbura. Reka duhe umwanya umutumirwa agusubize.
Yego, warakoze Adrien. Dusuhurize bene wacu aho ngaho i Burundi, amahoro masanya tubifuriza. Ikibazo cya mbere yabajije niba abanyamahanga bashobora kwiga kukunyundo. Politiki y'u Rwanda rero umunyafurika arisanga hano mu Rwanda, icyo ni kimwe cya mbere. Umunyafurika rwose arisanga hano mu Rwanda, naba ari ibintu bivanye mu mutima wanjye gusa cyangwa mu mutwe wanjye, ariko niko igihugu giteye. Ni karibu cyane, niba mushaka kwiga ku Nyundo Music School ni karibu cyane, gusa mufite kuba mwujuje ibyangombwa dusaba. Ibyangombwa ikaba ari iki? Ukaba ufite impano yawe, ukaba wifuza kwiga, ukaba wararangije amashuri icyenda abanza, primaire na secondaire, hanyuma ugakora amajonjora, ugize amahirwe ugatsinda, turakwakira, ufite n'amafaranga ya minerval atari menshi, ni make cyane. Dufite n'abanyamahanga rwose, hari n'abana b'Abarundi bahiga bari hano, hari n'umwarabu uhiga ko yari umunyarwanda. Urumva ni karibu cyane. Icya kabiri adresse, ubwo mwabaha telefone nta kibazo. Adresse turi Muhanga, Muhanga hafi ya Kabgayi ahantu hitwa Kavumu. Ntarogoshe cyane, ufashe umuhanda wa Amajyepfo i Butare, urenze haruguru ya rwa ruzi rwita gute rwa Kanyaru, ukaza ukarenga i Butare, ukarenga i Nyanza, hakurikira ni mu Ruhango, hakurikira ni Twege, ni Muhanga. Haroroshe cyane. So umaze kwinjira mu Rwanda, ntago habura. Kandi tuzakoresha amajonjora, amarushanwa vuba cyane, mu kwezi kwa mbere tuzakoresha amarushanwa, icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere. Iyo nimba mushaka kuhiga muzabe muhari, muze mu rushanwa namwe, ni karibu cyane.
Umaze kubwira abanyamahanga bifuza kuza kuhiga, ariko tubaye nkabagaruka kuri icyo kibazo cya Adrien, noneho ku Banyarwanda ko wigeze kuvuga uti twakoze amajonjora abantu baje ari nk'igihumbi twakira 30, ntabwo ari ibintu bikomeye kubona uburyo bwo kwinjira muri iryo shuri ku bantu babishaka, ndavuga nko ku Banyarwanda?
Birakomeye cyane, kubera ko buriya abantu benshi baribaza ko bashobora kuba abahanzi, ariko twebwe hari ibintu dufatiraho. Ibintu dufatiraho, umunyarwanda uwo ari we wese of course afite uburenganzira, afite uburenganzira na priority, ngo dufite n'umubare w'abanyamahanga dufata, nubwo tuwufite atari mwinshi, nta nubwo barawugeraho. Ubu ngubu ntabwo tugifata abanyeshuri 30, tufata abarenzi, tufata 60, kuko dufite ahantu hahagije. Urumva rero ni karibu cyane. Wese nasubije ikibazo
wagishubije, ariko ndavuga noneho nko kubikenerwa ni ibintu bishoboka kuboneka? Kuko hari igihe cyo mbibariza, nuko hari igihe umuntu aba atararangije wenda tuvuge ayo mashuri icyenda, ariko akaba afite impano karemano Imana yamwihereye. Umuntu nk'uwo mu mugenza mute?
Hari uburyo umuntu yasaba uruhushya rwihariye, ni special,
niba tararangije iyo myaka tukabivugaho nk'abayobozi tukareba tuturi ngo dushobora kumufasha gusa ariko ntabwo ari bose ako na amategeko n'amabwiriza ya leta ya REB Rwanda School Rwanda Education Board kugira ngo winjire muri ishuri ryacu nka n'andi menshi ya TVET cyane cyane indi ya muzika ufite ko warangije icyo bita nine years basic education bivuga ko ntabwo babivuze gusa gutyo hejuru biba bifite impamvu yabyo hari ibintu umwana yiga niba atarigeze abyiga muri amashuri y'ibanze bavuze icyenda ugasanga biramunaniye kuba ageze ku mibare runaka yize runaka iyo myaka yose icyenda kugira ngo akomeze rero ashobora kuza afite impano nyinshi ariko akagera hariya ikamunanira bindi ugasanga avuye mu ishuri ataranarangiza kubera ko hari ibindi byamunaniye niyo mpamvu bafatira ku bana bafite imyaka icyenda bize ya mbere y'ibanze ishuri ariko hari igihe haba special case ugasanga turabivuganyeho nk'abayobozi tukareba ukuntu tukafasha uyo muntu ariko ntago bibaho bimaze kutubaho rimwe gusa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda twakiriye Fidel uratwumva? Fidel ndumva atatwumva, reka dukomeze hamwe n'umutumirwa wacu ni bwana Jacques Murigande, umuyobozi w'ikigo cyigisha muzika mu Rwanda. Bwana Murigande, tugarutse ku mikorere y'icyo kigo, ibintu by'imbogamizi wenda tuvuge mugenda muhura nabyo muri urwo rugendo rwo kwigisha muzika mu mikorere watangiye umbwira ukuntu mwakoze muhera hasi ku itangiriro, ubu ngubu imbogamizi mufite nizi?
Urebye ubu ngubu imbogamizi dufite ni izisanzwe zo kurana ikigo, dufite ikigo kinini ubu ngubu, abakozi twari bake ariko tugiye kuzafatana n'abakozi bahagije. Ni bisanzwe ubu ngubu rwose, ntabwo ari ibintu umuntu avuga ko bikomeye, ni ibintu umuntu afatira ingamba agafatira n'ibisubizo vuba na bwangu akabikira. Ni ibintu tugenda natwe duhura nabyo tukagenda tubikosora uko tugenda kutwigisha, kuko hari ibintu umuntu atangira atazi. Nibyo mwana ari kimisagara yabazaga kare cyangwa undi ukuntu barangiza uko bigenda. Nyine akaba ari niyo mpamvu buriya tuvugurura impengayanyigisho buri myaka ibiri, unagenda bivugura kuko ari ibintu umuntu aba atazi agahura nabyo akavuga kireka reka none tuhindure hariya duhindure hano. Njyewe bindeba cyane ni ibijyanye n'imyigishirize, nibyo nshyiraho imbaraga nyinshi cyane. Tushobora no tukabaza n'abana barangije bimeze gute hanze, murabibona bimeze gute, mwifashe mute ibintu nk'ibyo ngibyo, abarimu bake, abarimu barahagije ni benshi, ikigo gifite ibyo kifuza byose mu nyubako, imbogamizi nk'izo ngizo, amashanyarazi, ibyo navuga akarebya smart classes, ni biri ngombwa ntabwo biri ngombwa, tukabi brainstorming aho ubwo mumbaye kuvanga n'ibyongereza banabuza amagambo mu Kinyarwanda,
tukabyunguranaho ibitekerezo,
kunguranaho ibitekerezo tukareba ukuntu twateza imbere ikigo cyacu no kuzakora icyo twita production unit, kugira ngo ikigo nikizajye kisaba amafaranga leta igihe cyose kikazaba ki self money kishoboye cyonyine.
None kuri ibyo wari umaze gusa nk'ukomozaho, ari uriya mu kunze ijwi rya Amerika wabarije ku Kimisagara yavuze ku kintu cy'abahanzi bakora indirimbo imwe hanyuma bakazimera nk'abazimye cyangwa se ntibongere gusohora izindi ndirimbo, ugiye ureba sinavuga ko ari mu Rwanda gusa n'ahandi birahaba, ariko tugarutse mu Rwanda kuko ubu niho turi, biriya bintu biterwa n'iki? Kubera icyo umuhanzi agira atya agakora indirimbo rimwe ikaza ari simusiga nyuma y'umwaka umwe bikaba birarangiye ntihagire n'uwongera kumwumva bigaciraho?
Ibyo bibaho cyane, namwe murabizi nk'uko mwabivuze. Icyo dukora hari isomo twita composition na lyrics writing, kwandika indirimbo no kuzihanga. urebye maginga ya mubarangije iwacu bandika indirimbo ahubwo bagenda bafite nyinshi cyane zirenze hari nk'uwitwa Mishu Production yize gutunganya muzika no kwandika ubu ngubu bamaze gusohora album yose indirimbo zirenga zingaza 9, 10, 12, 12 uwitwa Ivy atora buri mezi atatu uwitwa Igor Mabano nawe nuko ngo asohora buri mezi abiri kandi indirimbo zikakundwa cyane urebye nko kuri mu bafite amahiti menshi niba ntibeshye uwitwa Igor Mabano afite amahiti menshi cyane ku ndirimbo yagiye asohora zirenga 1000 angahe arindwi gutyo urumva ku muntu atamaze n'imyaka ibiri muri ibyo bita game ibintu byose biduha imbaraga zo gukomeza kwigisha iryo somo ariko urumva hari n'ikindi kitwa amahirwe muri muzika namwe murabizi niwo ngomba bwiye ko ari we afite amahiti menshi nabwo ari we yandika neza indirimbo hari n'abazandika neza kumurusha ariko amahirwe y'abantu aratandukanye niko game iteye niko industry iteye ari hano ari ku isi yose iyo factor y'amahirwe nayo igiramwe uruhare so baba one hit wonder niko ngo tubita sorry indirimbo imwe ikahitinga nyuma akazima ntabwo umuntu amenya ngo umuhanzi ngo byamugendekeye gute rwose umuhanzi ni umuntu rwose aba ari fragile umuhanzi aroroshye zibavuga ngo tugendane imitima yacu mu ntoki ntabwo umuntu yamenya ngo impamvu zabiteye impamvu zishobora kuba ari nyinshi cyane ashobora kuba atafite indirimbo nyinshi yanditse nk'uko ashobora kuba yarakoze ikintu ugasanga yazimye yagiye muri gereza cyangwa yayimutse cyangwa yahinduye umwuga ntabwo umuntu abimenya rwose yafatira ku rugero rwinshi rw'abantu rw'abahanzi iyo ngiyo twita mu Burayi na za Amerika byagiye bibaho ugasanga indirimbo rwose ni nziza cyane ariko ugasanga umuhanzi yarazimye kandi hari aho ngaho bafite industry rero hano mu Rwanda tukiwubaka industry urumva nagiye niko bimeze tujya tubwira abanyeshuri bacu ntuzana sohora indirimbo utaragira at least zigera kuri 15 ariko urumva iyo umuhanzi yibaza ko yandika indirimbo ya mbere yanditse yibaza ko izahitinga akayisohora ugasanga igihe y'ikibazo nanone so umuntu at least kugira ngo uzakore indirimbo imwe nziza ufite kuba waranditse indirimbo nyinshi cyane nyinshi cyane
radiyo Ijwi rya Amerika twakire na Oscar
mahoro
uraho cyane Oscar
mahoro nani na uwo muhanzi cyangwa umwarimu mu buhanzi yapfukiye igatura mu Kayanza nanjye ndiigatara ngomba ndamufashe umugambi yaba afitiye mu Burundi yuko nazo hashyirikamo iryo shuri rya muzika n'uwuwe abatukanje nako murakoze
urakoze cyane Oscar ugira umunsi mwiza Ganda Murigande umuntu ati igihugu cy'inkomoko ntacyo ugiteganyiriza
ajye nk'ishuri sinzi uretse kusa kwakira abanyeshuri bavuye i Burundi nta kindi narenzaho rwose ahubwo niba hari abantu bifuza kuza kureba ibyo twakoze kugira ngo nabo babikore i Burundi ubwo byaca mu nzira z'igihugu hagati y'imibanire y'ibihugu bibiri ndumva nta cyatubuza kuba wafasha muri bijyanye n'ibyo ngibyo ariko ubu ngubu uko bimeze amarembo arafungira ku bantu bashaka kwiga ahubwo wansuhuriza abantu b'igatara kubera ko ntago mpazi pe mbambye ko navukiye iyo ngiyo gusa ariko ntago mpazi ko njya mbaza bakamera ngo hari ibitaro by'ababikira iyo ngiyo aho navukiye ngo navukiye aho ngaho ashize nk'iminsi turamanuka i Bujumbura
twari tuvuze rero ku bintu bijyanye no kwandika indirimbo uyu urebye hambere ubona abo bahanzi b'abanyarwanda bo hambere barandikaga indirimbo zifite amagambo atsitse akomeye ariko wareba uko ibihe bigenda bisimburana ukabona ko ubuhanzi bwo muri iki gihe bworoshye ibintu ugasanga umuntu aririmba indirimbo igizwe n'amagambo abiri gusa cyangwa atatu nayo y'urukundo cyangwa ibintu bitinjira mu sinzi uko nabyita mu ndangamutima cyangwa se mu nyurabwenge y'umuntu ngo bibashe gusa n'ibiserura
ntabwo abibonere nyinshi ibyo ngibyo ni ikibazo cy'ibihe bihibindi
nta kintu mukora kugira ngo
namuzetse ni kubera ko ni si yose ni kwimeze ni kwiteye icyo twe tugereza gukora twigisha ukuntu bandika indirimbo ukuntu abo ngabo bakera bandikaga indirimbo n'ukuntu ubu ngubu aho bigeze tukabyigisha nk'amateka rero umunyeshuri niwe ahitamo nabo tumwira kera bandikaga neza ubu ngubu mwandika gutyo oya ibyo ngiyo navugana nabyo n'umunyeshuri giye ku ruhande ntuyagiye ndi umusaza nkunda biri wowe rero byawe nushaka ko bigira umwimerere reba aho wavoma hazima ariko niba umuntu avomye mu by'ubu ngubu gusa urumva avomye mu bintu already byamaze kuba uko bimeze ariko avomye ku isoko nziza ryarindi rifite rwose rirerire cyane riri deep urumva uyo nguyo afite amahirwe ko yakora ikintu kizima ariko noneho natwe tujyana n'ibihe ntabwo dushobora kwirengagiza ukuntu ibintu bikorwa uyu munsi ahubwo n'inshingano zacu kugira ngo tubikurikirane rwose ukuntu bikorwa uyu munsi ariko umwana w'umunyarwanda tumuhe umwimerere wo kwandika neza indirimbo kandi ikintu cya mbere ni ukwigisha umwana w'umunyarwanda ukuntu yandika indirimbo neza ukuntu ayitunganya neza ukuntu ayikora neza ikajya kuri ku rubuga mpuzamahanga nayo ifite umwanya wayo kandi mubirebye rwose uko abarangije ku ishuri ryacu ukuntu batunganya muzika ukuntu babiririmbamwo rwose ukabigereranya n'ahandi simvuga kubigereranya no mu Rwanda kimwe se muri Burundi ndavuga ko n'ahandi hose ku isi usanga bifite ukuntu bihagaze neza biri kuri standard kuba bikurikije uko babyise rero ibihe bibindi no kwirinda kuvuga ko ibintu bya kera byari byiza pe so tubishyira imbere y'umunyeshuri gusa ni nk'uko wafata ni nka rwa rugero bafashe ba philosophers ngo birahuri bibiri kimwe cyuzuyemo amazi kitoze n'ikindi cyuzuyemo amazi cyoze umunyeshuri yafata iki
cyangwa ngo kimwe gicagase n'ikindi none wowe uri umuhanzi w'inararibonye wabaye mu bihugu byinshi mu Burayi na Amerika iyo urebye isoko ry'umuziki mu Rwanda uko rihagaze n'abo bana mwigisha ubona mubaha iyo mpamyabumenyi barangije kwiga mukabohereza ku isoko rishobora kubatunga mu yandi magambo isoko ry'umuziki mu Rwanda rihagaze rite ku buryo abantu bagira icyizere bakavuga bati reka tujye kwiga umuziki niturangiza tuzitunga
urebye ukuntu duhagaze mu Rwanda urugara rwa muzika ruracyubaka ariko ukuntu rumeze ubu ngubu na mbere y'uko dutangira ishuri aho bashoboye bonyine kwigeza ukagereranya n'ubu ngubu natwe duhari ishuri rimaze imyaka itanu tumaze gusohora promotions eshatu turiho turagana ahantu heza kuko hari ahantu bigejeje bonyine batafite batafite na support y'igihugu batafite n'ishuri rya muzika ugasanga ariko nabo bariho barahangana rwose n'abagande n'abatanzaniya n'abarundi ubu ndavuga muri region hano nubwo rwose tutarabona abantu ngo babaye ba Beyonce cyangwa se n'abandi ba Burna Boy ariko ugasanga hari ahantu bageze biri mu nzira nziza imbogamizi ni nyinshi cyane kubera ko kugira ngo industry ya muzika ikore neza hari ibintu bifite kuba biri bihari kugira ngo bikunde rero ibyo bintu kandi byose bidahari kimwe kidahari ntabwo gituma umuhanzi ashobora kuzamuka neza ubwo ibyo bintu ni nk'ibihe icya mbere ni impano turayifite noneho icya kabiri ni media zujuje nazo ibyangombwa bijyanye na n'imyidagaduro ntago turagera kuri urwo rwego n'izindi media nazo zisanzwe n'abantu bitwa lawyers entertainment lawyers
abanyamategeko b'umwuga mu bijyanye
abanyamategeko bijyanye n'imyidagaduro ariko kazi kabo bashobora kuvugira ibitunganya muzika aba managers ama television n'amaradio media zose zizi nazo zujuje ibyangombwa kugira ngo zizagire icyo zimarira umuhanzi uretse gusa gucishaho indirimbo ze nk'uko bimera aho ngaho muri Amerika tuvuge record industries ntabwo turagera kuri urwo rwego urumva niba amaradio aho ngaho ameze uko ameze, ama television ameze uko ameze, ama festival ya muzika, ibintu byinshi byafashe urugendo rurerure cyane muri Amerika kugira ngo bagere aho bari. Urabona natwe hano turatiyubaka, gusa icyo umuntu yashima nuko leta nayo yarabibone ko muzika ishobora kuba imwe mu bintu byinjiza amafaranga menshi mu gihugu. Rero ubu ngubu niyo mpamvu batangiye gukangurira abantu gushora imari muri muzika. Ubu ngubu rwose urebye hari n'aba hari n'urugaga rw'abanyamakuru ubu ngubu batangiye kwiyunga bakareba ukuntu muzika yatera imbere. Bakora utuntu nk'ama federation ya muzika hano mu Rwanda, ahari hari federation nanone z'abatumwe na mafilme. Ubu ngubu rwose turi mu nzira yo biraza, ariko ni urugendo bizafata igihe, ariko biri mu nzira nk'uko byafashe urugendo Europe na America byose hariya hose. Amahirwe ni uko noneho uyu munsi dufite internet, umuntu rwose afite access ku bintu byinshi. Umunyarwanda ashaka kugurisha muzika yari hano uyu munsi akayigurisha hanze. Hari abahanzi mu Rwanda bafite amahiti menshi yarenga za miliyoni kuri za YouTube. Unukore uko noneho twakwengejinga YouTube mu Rwanda, kuko YouTube irareba mu Rwanda igasanga ntabwo yagurisha advert. Niba Beyonce cyangwa se Diamond bayishyurwa amafaranga runaka ku kwezi kubera ko yagurishije advert kuri YouTube channel ye, hano mu Rwanda ntabwo birabaho cyane, kuko ntabwo turabanywanyi b'ibintu bashaka kugurisha. So nabwo ni ukubakangurira tuti na hano turahari, tukajya noneho ku mugaragaro nk'abantu nabo bashobora kuparticipatinga muri izo advert za Google igurisha, cyangwa n'umuhanzi nyarwanda ashoboye kunoneho gutera imbere, ashoboye kwitunga neza akorera amafaranga menshi. Barahari ni bake ariko ntabwo haragera ku mubare mwinshi umuntu yaba yifushe.
Urakoze cyane Bwana Jacques Muligande, dushigaje umunota umwe ngo turangize ikiganiro cyacu. Utubwiye ibijyanye n'ishuri rya muzika, ariko reka mu munota umwe tugaruke kuri wowe. Mighty Popo ahishiye iki abafana be mu minsi iri imbere?
Murakoze cyane. Ubu ngubu ndiyo ndarangiza gutunganya album, indirimbo zishobora kurenga 10, ariko noneho za reggae. Ubwa mbere mu buzima bwanjye b'umuhanzi ngiye gukora album iri reggae gusa yonyine. Reggae kubera iki? Reggae ni injyana yatwubatse nk'abantu banyafurika bakunda Afurika, bakunda ibihugu byabo. Reggae rwose ni ikintu cyaduhaye identity, mukunda umuntu w'umwirabura umunyafurika ahari hose ku isi. Murazi kuntu twagiye tugorwa gucakara colonialism, n'imbogamizi zose zagiye zitugwaho twe twaziteye. Reggae ni injyana, niyo njyana ya mbere njyewe yanyigishije ibyo ngibyo, amateka y'umunyafurika n'impamvu tumeze uko tumeze. Reggae niyo kintu cyabinyigishije. Rero nanjye ni nko kuvuga ati reggae warakoze.
Bwana Muligande Jacques, turagushimiye cyane ko witabiye ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane, n'ubutani tugukenera uzatwitabe, ukomeze kugira weekend nziza.
Murakoze cyane, turahari.
Nshimire namwe mwese nshuti twabanye muri iki kiganiro. Nshimire Patrick ku buhanga bw'ibyuma na Fasil Gabehu wamfashije kwegeranya kino kiganiro. Reka tusoreze kuri ino ndirimbo Urugendo ya Mighty Popo.
Mama, boni pinga mi.